kahle laba bomanaye kuma cut in peace 24 ramu velungene usina njani president do you understand bengicashi resident vele ngifuni evidence as a number 10 24 ramu velungene usina njani president do you understand bengicashi resident vele ngifuni evidence as a number 10 kahle laba bani super kahle laba bani peace kahle laba bani zinto kahle laba bani new kahle laba bomanaye kuma cut in peace kahle laba bani super kahle laba bani peace kahle laba bani zinto kahle laba bani new kahle laba bomanaye kuma cut in peace
ayi bochila bani zinto ayi bochisa bani pizza ba understand asanja sikipiko sebayetsa ngalesinto babangumsindo sasakhana zonke sputwa sujaba nazo parela mme baphume futhi sasakhana zonke sputwa man sujaba nazo parela mme baphume futhi
rumbeze zame singaziwa underground zingavinjabo underpay